fofa morena modimo modula magodimong mupwa le godimo le lefase se re fele le pelo morena. There are evil times that fall unexpectedly upon us. Ge motho a thoma go tlela ke kgopolo ya go rata go tsena kereke go ba gaufi le morena, tseba gore Satane moleki will attack you like a soldier gone mad with hate. He will attack you until your skin hangs loose on your bones. Ntle le wena bo boima morena, morena re tlholele lehu. Morena, morena, ga go motswadi a nyakang go belega ngwana a be a boloka ngwana mola a mmeleng. Morena, morena, na ba boloke batswadi ba bona. Morago mangwalong a makgethwa la re go madimabe ke lena bao le phela go lefaseng lephala ke ba ba tlogileng ba letlhogonolo ke bao bašhenki ba belegwe le go belega. Ao morena, na rena re tla ba eng ntle le wena lefaseng? Re kwele botlhoko morena mmuku wa rena, ga se ka baka la bofiega bo o leng dipelong tsa rena. Morena, re dire re kgone go go kwešiša gore lehu le go belegwa ga ngwana a belegwa mo lefaseng ke tsela ye tee, ke tsela ya bophelo. Gobane ge ngwana a belegwa lefaseng ke tsela ya go tlo phela lefaseng. Ke fela lehu ke tsela ya bophelo go wena o morena mmuku wa rena le godimong. Re dire ka go loka wa sa palelweng ke sepe, re gaogele morena, re tlholele ka metlha le ka majana. Halemela dikotsi mebileng morena, ene dikotsi tse e leng gore ga se di a swa di direga ka se sebaka morena. Emisa letsogo la gago le maatla morena o di halemele, e fela ge e le dikotsi tse setse di fetile ka maphelo a bana ba borena morena, re re ame boya ya bona e robale ka moo. Gobane ga re matlhatsi ka moo ba bangwe ba bana ba morena letšatši le re le ge letlhaba ga laka la batlhabela, ba bangwe ba bana ba morena letšatši le re le ge le subela la subela le maphelo a bone. Morena, re ntse re phirelela re rata go ba gaufi le wena morena, re kwele botlhoko wa rena. Re tla ya kae morena gobane bophelo ntle le wena morena ga bo kgonege. Bophelo ntle le wena morena a boima, re sepidise tsela e ya mo lefaseng morena, fitlhela mafelelong. Re dire re lwe morena ntwa e re lwang mo lefaseng go fitlhela re bona kgaogelo ya gago morena modimo. Re kwele botlhoko ka matšatši le matšatši.